isithombe zisikhombisa. Uhana uthandaza uNkulunkulu. Emva kwesikhathi sikaRuth ezweni lakwaJuda, kwakunomuntu wesifazane ogama lakhe kwakunguHana. Wayekhonza uNkulunkulu futhi emthobela. Umyeni wakhe wayemthanda kodwa uHana wayengabatholi abantwana. Njalo babeya endlini kaJehova ukuyokhuleka. Wathatha umnikelo wanikela kuJehova. UHana waya endlini kaNkulunkulu wathi, "Uma ungangikhumbula unginike indodana, ngiya kuyinikezela kuwe ezinsukwini zonke zokuphila kwayo." Izindebe zazinyakaza ekhuluma noNkulunkulu, kodwa wayengezwakali umsindo wezwi lakhe. U-Eli isikhonzi esikhulu wambona. Wayecabanga ukuthi uphuzile, kodwa uJehova wawuza umkhuleko kaHana. Emva kwesikhathi wamnika indodana. Yabizwa ngokuthi nguSamueli. Zihlobo, uNkulunkulu ungubaba wethu wasezulwini. Uma simthanda, siyocela yonke into esiyifunayo. UNkulunkulu uyazi into efunwa ngumntwana wakhe, futhi uyakunika uma sicele egameni likaJesu lesi sipho esihle.